midowga afrika waxa uu maanta walaac weyn ka muujiyey xaaladda liidata ee laga soo sheegayo madaxweynahan xigeen ee dalka niger maxamed baasuum isagoo ku baaqay inaan la aqbali karin sida ay ula dhaqmayaan hogaamiyaasha inqilaabka sameeyey ee uu gacantooda ku jira madaxa midowga afrika muuse faki maxamed ayaa war uu soo saaray codkiisa ku biiriyey dareenka laga qabo xaaladda madaxweyne baasuum oo 36 jir ah oo ay milatarigu xukunka ka tuureen bishii hore waxaana uu yidhi habdhaqanka noocan oo kale ah ayaa lagula dhaqmaya madaxweyne si dimuqraadi ah hannaan doorasho loogu soo doortay ma aha mid la aqbali karo waxaanay ciidamadu sheegeen inay dili doonaan madaxweynaha xukunka laga tuuray haddii wadamada jaarka la ah ay isku dayaan faragelin milatari oo ay ku rabaan inay xukunka dib ugu soo celiyaan sida ay sheegeen laba mas-uul oo reer galbeed ah wakiilla ciidamada ka socda ayaa lagu waramay inay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka victoria nolan uu sheegeena mar ay toddobaadkan booqasho ku joogtay dalkaasi inay dili doonaan madaxweyne baasuum haddii faragelin shisheeye laysu dayo waa sida uu sarkaal milatari oo reer galbeed ah u sheegay wakaaladda wararka associated press isagoo magiciisa qariyay xaaladdu xasaasiya awadeed sidoo kalena sarkaala maraykan ayaa isna xaqiijiyey isagoo magiciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee associated press xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa isaguna shalay sheegay in maraykanku uu aada uga warwarsan yahay daryeelka iyo ammaanka maxamed baasuum oo ah madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi niger
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being. We've also made clear to the military leaders
that aya nagu warwarsanahay isaga qoyskiisa ammaankiisa iyo daryeelkiisaba sidoo kale waanu u cadeynay hogaamiyaasha militariga inay mas-uul ka yihiin badqabkiisa iyo daryeelkiisa waxaanu xoogaa ka hadalnay halka loo gudbayo niger waxaanu labadayaduba diiradda saarnay isku meel oo ah soo celinta xuquuqii dastuuriga ahaa telefishinka CNN ayaa isaguna arbacadii ku warramay in madaxweyne baasuum si gaara loo hayo isla markaana lagu qasbay inuu cuno bariis iyo baasto cad iyadoo aan wax daaweyn helayn madaxa siyaasadda midowda yurub joseph borrell iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sidoo oo kale ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee baasuum iyo qoyskiisa oo la sheegay inay hoose sii socoto dalalka ku yaalla galbeedka qaaradda afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa iyaguna khamiistii sheegay in dhammaan qorshayaashooda oo adeegsiga awood milatari ay ku jirto ay weli miiska u saaran yihiin si dib loogu soo celiyo hannaankii dastuuriga ah ee dalkaasi niger kadib afgandigii 26-kii bishii julaay iyagoo sidoo kalena heegan geliyo ciidamadooda kaydka ah isku day ee toddobaadkana lagu rabay in koox isku dhaf ah oo ka kala socota ururka ECOWAS qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku tagaan caasimada dalkaasi niger ee niamey ayaa ay diideen hogaamiyaasha inqilaabka dalkaasi ka sameeyey